mkate basi mimi nitulie. Tuishi kama Romeo na Juliet. Sipendi baby wangu weumie. Nataka kuwa nawe niurumie. Nimetata na we. Napenda unavyo cheka, unavyo teka, unavyo metata na we. Nimetata na we. Ila wengi wasichana, ila weni nomba. Nimetata na we. Wewe ujanishtukia, ila mimi mekusoma. Nimetata na we. The way you talk, the way you walk, babe, on the way. Unanifanya jukes, mimi nipaga we. The way you walk, the way you talk, babe, on the way. Unanifanya jukes, mimi nipaga we. Kuna vitu ambavo mina vyado. Nikivipata vitani poza wrong. Ni wewe unanifanya mimi niseme. Nimedata na we. Ila wengi wasichana, ila weni nomba. Nimedata na we. Wewe ujanishtukia, ila mimi mekusoma. Nimedata na we. Basi mimi nitulie. Tuishi kama Romeo na Juliet. Niite basi mimi nitulie. Tuishi kama Romeo na Juliet. Amini maneno nayosema, ila ya wewe siwezi ema. Amini maneno nayosema, bila ya wewe siwezi ema. Ila wengi wasichana, ila weni nomba. Nimedata na we. Wewe ujanishtukia, ila mimi mekusoma. Nimedata na we. Nimedata na we. Just to live your heart, 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 just to live your he